Hey, sana sa sungaling chiki.
Ay,
sana sa misunga pela ma. Hey, kuna lava bokambela ma. Hey, kuna la misunga chiki. Sasa la misunga chiki. Kono mame kai, oh. Kono sisa banan, oh. Kono la misunga chiki. Sasa la misunga chiki. Mhlobo wami, it may look like anginaso isikhathi. Ithembiso zami ziyofezeka kusasa. Ngiyazi kusamnyama, esami isikhathi sithi kuseyintathi. Nomoya obandayo, ovunguzayo nje between the pond late night. Mama is begging, praising Lord, because I did him came back home. I'm safe, no time to call, but the stress call. There is a show this con. Mangikhona-ke ngikale khona, ngiveza ikhona. Abasabayo bophe isibhongo, beshaya ikhona. Bhala ama-lines, abavusa kwikhom. In the second, nje ngisalokhe ngikhona. Ngikanyeza, bayibiza ikhwezi, ungangabazi. Ngiyazi izazi, zaza ngazi kulelo. Ulazi ngizama lona ulwazi ngithola ibazi ngiyazike uyangibamba sazi sazama ukuzalisa isaka lisikwa ngaphansi lisaphake ngithompera izolo nekusasa phambili ngibone kuqhakaza bathi ngihubha utalaka umbabazo zondisa sasa wesithando ongasangabazi umlilo wothando sawubazi bambalwa bayofakaza sebenokutshalaza uma ngidlula ngendlela apray god ungangisave ngilayithi ikhandlela yona iyahlaba inameva yindela endlela ingakho ngizobamba igedlela ngamane ngivuka esibhedlela qoma neqinisa naba bengifuna ngentshisa bakhona okuhoqoza bohodoba ngoqoza ngowokhomba thonga lamkhanyisa nakho sengiblindwa zinkinga nekusasa ayifuna ukuhlinza. Isithando sami singaphela mani, khona laba bokambela mani, khona la mizunga ngijike. Sasa la mizunga ngihlehle, kono mame kai, oh. Kono sisa banani, oh. Kono la mizunga ngijike. Sasa la mizunga ngihlehle. Sando sa mizunga pela man, kono la babokambela man, kono la mizunga ngijike. Sasa la mizunga ngihlehle, kono mame kai, oh. Kono sisa banani, oh. Kono la mzunga njige, sasa la mzunga njige.